Oh Lord, hata kila kitu yangu joy kwe on. Oh Lord, nadai kila kitu ngu ya joy kwe on. Ati biz kwe on, shake ko on, KJ ko on. Time niko off, ni time na off flow. Na ni ship penzi metoka John New York.
Yangu imetoka Stockholm from all your lini foster. Nilijo itapitia porto, kumbe imefika posta. Sai jeshi ni ya koto, tukiepa maenforcer. Wakiuliza if I'm sober na wambia nosa. Tuliwacha siasa ikageuka poverty engineer. Site na silver ya plata au nakula na sinia. Kitu yangu nakinia na utaka nikwe kimia. Takwa lenient on linen, juniko linia. Hii ni mental instability kipata na natale. Nika petro na nare, unta kuizima na mate. Mlevi mwacha wake na mtoto mpatie nanset. Mmoja mwacha kate, mwingine ajikate. Akikata ajikate, akitaka ajikatie. Niko na mali ya sergeant, ukimpata mpatie. Mbele tu nikate na media inapate. Niko na Larry Maduo na ta CNN.
Oh Lord, nadai kila kitu yangu joy kwe on. Oh Lord, nadai kila kitu ngu ya joy kwe on. Ati biz kwe on, shake ko on, KJ ko on. Time niko off, ni time na off flow. Na ni ship penzi metoka John New York.
Shut your mouth, etu kulangi pok. But you still put your mouth, where you should put your Ningwai ni kick off, ni TYC kick hold. Na hapa hatu buy, tunadaisi kwe solve. Nishapa kwa shipment, na ni malikan shifre. The usual ingredients, na zingine ni secret. Izo ngo to rinse, yeah, to singize system. Alafu situpige, sukuya mshike shike. Trapi ko Jerry showroom, we keep changing. Sibabu stock plenty, na wano knock wengi. Anaku kuforce made, pana smoke fegi. Wakutok talk wengi na waku walk talk wezi. No more mic testing. 1, 2, 1, 2. Squeezy the mic blessing. Watu wangu a flow lazy. Mzenli stop racing. Only wezi. Okay, stop gazing.
Oh Lord, nadai kila kitu yangu joy kwe on. Oh Lord, nadai kila kitu ngu ya joy kwe on. Ati biz kwe on, shake ko on, KJ ko on. Time niko off, ni time na off flow. Na ni ship penzi metoka John New York. Farm iko on, madogs wako on. Anaku chalons kila kitu mina on. Oh Lord, my cops know, my snitch know. Oh Lord, nadai kila kitu yangu joy kwe on. Oh Lord, nadai kila kitu ngu ya joy kwe on. Ati biz kwe on, shake ko on, KJ ko on. Time niko off, ni time na off flow. Na ni ship penzi metoka John New York.